Untemsile into engekho Namhlanje uhambile awusekho Kodwa inhliziyo ikhala ngawe Inhliziyo funa ukuba nawe Namhlanje uhambile bakuzeri Thando luphelile awusekho Kodwa inhliziyo ikhala ngawe Inhliziyo funa ukuba nawe Untemsile into engekho Namhlanje uhambile awusekho Kodwa inhliziyo ikhala ngawe Inhliziyo funa ukuba nawe Namhlanje uhambile bakuzeri Thando luphelile awusekho Kodwa inhliziyo ikhala ngawe Inhliziyo funa ukuba nawe